Achu. Yo cartoon, okay.
Vinox Records.
Kama kujiti nisha chiti na vera
Sauta na mbiyane
Banjo, banjo kaju Uweka, mikono juu Binju, binju kajini Shusha, kibuno chini Banjo, banjo kaju Uweka, mikono juu Binju, binju kajini Shusha, kibuno chini
No more chitingi
Na hata chitingi